is there, oh. Ninaishi, ninakula, nitakufa. Sishindani na wale wanaojitalofa. Nikiamka ni kwa nguvu za kemula. Najipiga kifua ili nipate kula. Aha. Barabara nyosha. Maisha ukutizami yako sasa yangu bado. Na mazonge nipishe. Hakuna kulala, alisema JK baba. Hey, aji. Lazima ujue kutofautisha kati ya njozi na ndoto. Naitemea hata kama inatisha. Hiyo nayo ni ndoto. Kuota ndege unaendesha. Unaila wewe fanya kazi. Haya, tembe. Kazi, twende. Shika, peni. We gonna win. Haya, tembe. Kazi, twende. Shika, peni. We gonna win, oh. Zawadi the brain. Niko hapa. It is Monday. A bright day. The sky looks blue. The challenge to face existing. At night is star twinkle. The challenge to geographer. Life is so hard, girl. Life is so hard, my friend. Life is so hard, man. Okay, let's go. Life needs hustle, let me hustle. Oh no no, if one knows the business of life, try hard. Life needs hustle, let me hustle. Oh no no, if one knows the business of human, try crazy. Nikachechemea, kumangalia chula. Wakadhani nimeanguka di. Hata mbuzi pia, naye sura ana. Ndiyo misemo yao kina yangu. Shatazi matai, minataka kuperuzi. Zawa, you think it's simple? No, dad, no, manu, how, how, how. Washatazi matai, minataka kuperuzi. Zawa, you think it's simple? No, dad, no, manu, how, how, how.
For your success, fight for yourself.